Tinibe studio kalangu yande joyi litere minta sappo e joyi habaruje fulfulde. Habaruje fulfulde sumana Amadou Dianganta on alarbarnde wonno ko himbe dubbe jiabe lede men Afrique do enda jodno be leedi Algérie itto watto enda be gaddam do wuro Agadez. Non ni fawar jondu konda hawrile lede Sahel do filande na kandu wadama do gallo nyame hande subako. Kenyam bonanda lawol wadi hakkunde filinje warde na nyeme himbe joye won ko mayi e der bonanda o non ni hande yewtere men pendo studio kalangu ndartna filla hono dilla wambe bendani gam battiyade leede jana kori janyal e modon ni horebe leedi Algérie be diwi himbe ko watto ujunere kemen joyon jayaabe leede med Afrique wonnobe tande Algérie do filla tew tewri alorbar nde wonno ko be jotti do handa der leydi Niger noktoyta Agadez gam batte wittoraade hon leede mabbe dum wonno ko habaru mo farne joni bandi men tarnan fuda Ahmed filini en do fila majum jonnam bandiraabe amin du kono firde fulfulde
munta fiidaaji mun ji kwana mo hodu
min gadana na balde nay leelade subaka balde joya bere den sogeji ngari nange min ko min pili soptade ne fu min iya nyana na wamde den sogeji din nati no pella min dudal pellande den wadi ko min jippi wamde den min kokki be koy amin ko be nangi min fu be natana na e pinkitaaki amin faya de sako siji amin kambe cede amin bajawe amin juude no hen den non be jammi min to min kiwi min biibe leedi Niger de tawa mamaraadi joyda be bidda de ka jungo dodoro gada mudu ne be koji min na ko e kerol be gattimi e juude horebe leydi Niger mi de yidi mi famtina nimbe yibe yaale leede laara bobbe ganton wala ngurda lobba
wala kanci ba kingol godo sina yimo mutanishi
ko nan do jondo ni wonno hono neddo goto latido jeyabe leede himbe ittuabe der leydi Algérie to enna ngarta do enna o do jiya kana leydi Maradi o wita kana faawara jondo konda nim hono ya won ko inditirte neddo latido konda ni on wolle himbe ujunere e hembre en jeego latibe leydi Niger no enda ittuabe to enda leydi Algérie wonno tafto enda kange kanyum ko nan don wakkati mo faaru joni bandirabe ami yewtidi e makko dum wonno bandi bitado Mohamed Mamma mo Maradi joni ne mbay ketton en nan en neka habar do filako darto himbe ri wabbe en dan seni kedde masinaji sireke
horebe wuro Agadez tabintini ko dillo ambe leede yaade leede dudube natirde region on prefecture mo Arlita hande subaka famani dum dum du alle radio kalangum o holli ko nimbe ujunere e nogayo woni ko winda ko woni e dilludu bendo fu kenga nongadda der wuro Agadez hedde minister hawjide do filla redu leedi be kebi habaru ko motaji laso yaade motaji laso e joy natirde leedi Agadez dum du dudan nimbe be fujji woybe leelede hirnange Afrika non e be ngada be ujunere e habar goto halama ko leydi Niger hokki lawol bittino nimbe dillo ambe leyde yaade ben fedde darore dillo ambe leyde witende OIM wi wala habaru do bittino nimbe ben der region Agadez on el mujahid derol kokkol habaru leydi Algérie waddi filla ardido fedde croissant rouge de Algérie wi badaki nokuje den no wada rafi hakkilo fukingo den kay ardibe leydi ni ada ania wartirde nimbe ben le soɓɓirde Algérie to ɓe mbawi jogade ɓe nana belɗum asoɓe bittiɗo ardiɓe leydi Algérie coggi nimɓe ujunere e hembre e jeego ɓeedo fuu ɓiɓɓe leydi Niger noon waɗoɓe gollal kange
ndene ɗum wona habaru ɗumin kawru noon do filla ko darto himɓe dilla wamɓe na mbiyen du himɓe jooɗo yiɓe to enna leydi Algérie gam batti tewtori ittowaɓe ton wartira nden ne ɓe tokkinamadu nder leydi men Niger ɗo yoga maɓɓe ɗo jiya non ni habaruji fulfulde tawade konɗan ni hono faaru joni ni hono sogeji leydi Niger kañƴe e sogeji leydi Tchad e sogeji leydi France hawrini mum wiyetede Barkane ɓeɗo noon gondi ko gaɗi orgal dow keerol leydi Niger e leydi Tchad sappo e jeego yaade noga e jeɗɗi lewru novembre ƴaɓɓidu duminaɗe sappo e jeegom ɓe inditiri orgal maɓɓe ngal endan ni michi on endan fedde noon endan nde fawar joni ni waddude mballaga mum sanne sanne ɗum waddi ko fedde Barkane nde endan ɓe kokki andinore heɗum woni koro michi on endan
fedde sogeji indirade michi fedde de tawa kana madama der leydi Agadez de singama gan domure kero leydi nanga illa madama korizi fatukka e zuwar dum du gan hadude tokkobe no kuje de gara kipito gure na bujje nanna kulle bonde der leede nana beldum der sigilaji mum en lanaji piroji fedde gon indirade Barkan kam du no waddana fedde de balla sogeji kema tati tawa der fedde de lewru novembre balde mun laso go sogeji leydi Niger sogeji fedde Barkan e sogeji leydi Tchad gari potti zuwar tondo kero leydi leydi Chad. Balɗe laso e tati yaade balɗe laso e nayi lewru Novembre. Sogeji ɗi gari Zour to nder leydi Chad. Ɗerol bindangol wurtinaado golle sogeji ɗini wi'i ko lewru Novembre balɗe mum 19 ɗi taɓɓitake loore gom wonde no wujja no wurtina himɓe jehooɓe leyɗe yaasin wasooɓe kanŋŋe gom no tawa nder loore deedu. Sogeji fedde de ni urti kulle bonɗe futtooje gom ton takkol keerol leydi Chad.
Nawantiri hawrinde leyɗe Sahel e dow filla ko darta ndenagu dow Chad sattinoɓe na mbiyandu chatte kañum e mborondiji ko watte e dow filla ko darta lawol diine e ko nandi e muɗunaku lawol politique. Ɗum ndu konna waɗa kaɗana palde congrès galno ñemeñ ndu konna wona e dow dental leyɗe men Afrique kañum e hawritere wiyetede G5 jande leyɗe Sahel gam faɓe keɓa ɓe moƴƴinana du konna mbiyaɓe kawra sembeji mabɓe ɓe daara noyata ko tawi ɗum fu ɗum heeɓi ɗum yeeyi no hande no woɗiri. Leyɗe tawaɗe le hawrinde ni woni leydi Niger, Mali, Mauritanie, Chad kañum woni ko hawriɗon endan. Ɗum waddi ko farjoni bandimin Diallo Mariama yeehi foto e hawrinde o yewdi e mbiteɗo Manu Nabara Hamidu oyo hoorejo no enda e sukaɓe ummatore jeeyaɓe du konna ni e dow fila dilla wamɓe leydi warde leydi nani ko a haalni ɗum.
Il y a une menace sécuritaire très importante dans le Sahel.
Wodi fille torrede sanne far leyde Sahel leyde den no kani ya wadum dum do ko wadi dum woni sattinobe hardina e lamu politique ko wadi wobbe no koje kaborde gan tewtude hakkeji mudo ginanda nimbe andana na sattinobe far kulle didi hardina e politique misali den koji le sobirde malim no wodi fedde hojunde kaborde gan tewtude ko emu dum do gan sattinambe lamu politique non no wodi bibbe Boko Haram kambe bibbe bombe tawabe der sobirde ali kambe gandina wadi ko be chatina tawi du hana nono ko ki wabbe nati der majju nonni tawi du sengonga be kana alsilame
mekri dans la realite ils sont pas des vrais religieux quoi.
Nonni wontiri hono yerno mbirno min bonanda lawol wadi hanke de endan yande jenay jamma ɗumne ni ndu bonanda lawol wadana nokku to wiyete Ciida nder leydi Dañcandu département mo Kolo ɗum e région mo Tillabéri nonni ɗon woni ko moota iri mbiyete ka jelep ka endan no wondi himɓe jeɗɗon wofondir ndenene kano fondi ñeme mbiyeten wofondir e oncago e lawol yeey fewi e lekki ndenene wonno ko motaka ko ka saami himɓe joyon woni ko maayi wakkati muɗum ɗiɗo ɓeydu kondam barmi nonni fawarde jondu konnani ono parti lumana mo région mo ñeme ka endu keñan kikiiɗe wonko ɓe gaɗi hawrinde mabɓe nokku jonde mabɓe tawete arewa ɗum du konnani wonnana e dow filla ko darto hono kullantereje kewɗe. Secrétaire général parti on endan mbiyete Seyni mum Kayla o wi'i hono ɓe ƴeewayna dow jawdi ko han tawe parti o endan golliri e fa hannde gollal himɓe parti o endan nder hawrinde wiyeten FRDDR on endan kasen du konna e keerol golleji parti o fo tawi heɓama ummintinama fa woɗi. Seyni mum Kayla ɗum woni ko o haalani fa wara joni Moutarou Amadou.
Nous avons voulu expliquer à nous.
Comme ngidi halande himbe tawabe der parti amin woni arande ni parti hani adude do dadem ko wadete fu der burnam dum du waddi ko seto tawabe der parti o gatti juude der jibam parti hana wi e doma goddo yasin wadda goddum denne neddo fu mo wodi bawde gom hokka ujunaji didi lewru fu didabel himbe kiryo natude durwo fu go fedde here hawrunde parti ji ditawaka gada lamu gadota yaade yesu fedde here de singa kana wakkati MNS de tokkuno lamu tatabel himbe lumana fu pama ko biro lumana to tawa fuude redu leydi fuddan golle mum
partie de lumana a tous les niveaux.
Nawantiri keñan har filla pirto ɓallude konal lattol baal waɗi hakkunde faar joni fedde jangor zone maradi kañum e faar joni fedde nigelake nde ɗo endam ɗum du konna wona e ñalande hono fawarjo arandere caki tanɗe piiɗe muɗum baal noonni ɗum waɗa to endan maradi nden wona ko himɓe jangorjo kaen woni ko heɓoye jamako dow himɓe nigelake ɓe endan ɓe keeɓi ɗiɗi kamɓe to du nigelake heeɓi gotel ñalande ɗiɗe ɓernde ɗum wonno kandu fuɗtana jango aljumare nde endan ɗo endan ñemey ni hono faar joni ni hono fedde gendarmerie national yan fotto e fedde soni dep
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji ko
ñande fuu dow studio kalangu yewtere pindinol
yude altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.
Nawantiri hettiniɓe studio kalangu joni en jotti ko yewtere men pindinol hannde en kaali dow filla ko darto wuuro Agadez hannde nde endan no laati nokku noon to himɓe gonta no potta ɗum woni himɓe ƴuwamɓe e nder leyɗe meɗe Afrique gam batte yaade leyɗe tubakoɓna leyɗe laar buuɓe wuro ngon endan ni ñalowma fu himɓe keme keme woni ko garto nder muɗum. Yimɓeɓe ndu sukaɓe ne hen, rewɓe worɓe sukaɓe famarɓe fu no goni hemɓe fu tewtana dillude ndu wonno tewta ɗon on ɗo ƴurtedu kondam ɗum waddi du fabar joni hono bako tawa dillude ndu wala ko no jaɓa ele duniyaru ɗon kay ɗum laatini ɓen ɗon kay hono ko wartinanto ɗum en moƴƴere sanne. Ɗum wonno ko tarnano fuda Ahmed yeeyi yewtidoy e maire on mo wuuro Agadez Guisa Feltu nani ko haalanimo e dow filla kaɗo.
Agadez donc une porte en direction de pays Maghreb.
Agadez lawol non natirgol leyɗe larabooɓe yaade nder leyɗe Europe. Ko waɗi nder duuɓi joyi bittiɗi ɗi min andi golle kewɗe far hedde dilluwanɓe leyɗe. Ko wonno wadde saɗorma togom ko ƴewta leyɗe Europe. De jonɗo mbiɗen mbawi faddade waɗoɓe jahaale nder leyɗe hedde Agadez. Ko waɗi ɗum noon ni ko Agadez no wi'e wakkati fuu. Amma wakkati fuu Agadez no anda kan woni nokku to nimɓe pottata, ndenne nokkure noon to nimɓe mburtoto. Ana du nokkure yinde noon waɗoɓe jahaale ley leyɗe gam waroɓe Agadez ɓen fuu wittoytoɓe noon. Ndenne ko waɗi dilluwanɓe ley leyɗe ɓen fuu gardatana Agadez noon ni. Saɗorma moɓe gaddani leydi Europe noon ko waɗi Europe no yiɗi wartira ɗum dow Agadez. Amma gollal ngal nder wakkati gom kangal woni arzuku leydi Agadez aranal gaɗa nde yiilotoɓe ley duniyaru komu hantuno. Wakkati mum ɗum nafino gallure nden e ɗum waddani ɗum dow bayle nder mum. Amma nder firɗe yiilotoɓe nder duniyaru ko ɗum hanti jon o filla dilluwanɓe nder leyɗe ɗum warti. Nde hannde ko ɗum waddani leyɗe Europe saɗorma no yiɗi wartirde ɗum dow Agadez. Minen min jamray e noon min ngala fu laawol ngol min koƴƴi dow filla majjum hedde amen. No woodi laabi gonɗi no ñoƴƴimin dow majjum. No tiltanimin dow min tokka ɗum. Gina miɗen mbiya ko min ngala fu laabi ko min koƴƴata nder majjum. Kam miɗen tawa nder leyɗe seeda o. Miɗo wiya dow dilluwanɓe ley leyɗe ɓe fuu nimɓe leyɗe seedewa no ɗuuɗal maɓɓe fuu. Mi wawta wiide de ɗum waddata gacce. Amma no woodi dilludu gaddonoru leydi jawdi. Ko waɗi jawdi Agadez ne dow filla dilluwanɓe leyɗe yaade leyɗe ɓenno. Gam mum waɗi ko joom e andal no yiɗi dow filla majjum ɗum ɗo no walla sanne dow yaadu yeeso.
Agadez puisse profiter de ce qui peut devenir pour elle un poids pour son développement.
O wonno Guisa Feltu nene maire mo wuro Agadez. Dow ɗum woni ko habaruji e fulfultili hannde ne seyni elen jon kam eɗen hewtini en jaango dow nana habaruji e fulfulɗi min cigilitoɗo enna keddi jaam arma du ballag komo nanɗo habaruji ɗi fo e mi hoore wiyete on assalamu aleykum mbanito jaam waali sey mbiya kettinanon jokka habaruji e hawsankore Asumana Sina.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru dow Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu.
No wala kam sanne miɗo feccide ɗum
studio Kalangu.
Sigilaji studio Kalangu.
Der gallu ñamay
do radio amfani
lambaji hembere FM
Agadez
do radio nomade
lambaji hembere go'o e toɓɓere jeenayi FM
Arlit
radio Ikokan
do lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere go'o FM
Difa
do radio amfani
lambaji hembere FM
Dosso do radio Fara
lambaji capanɗe jeenayi ɗiɗi FM
Filinge do radio Muria Talka
lambaji capanɗe jeenayi e joyyi toɓɓere go'o FM
Tilaberi do radio Tebonse
lambaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere joyyi FM
Maradi do radio Garkuwa
lambaji hembere jeɗɗi FM
Tawa do radio Tambara
lambaji hembere jeɗɗi FM
Zender do radio Shukura
lambaji hembere joyyi FM
studio Kalangu.
Jiro Zeren yaade dolbe
mayna sorwa wadde birnin gawre
kettine studio Kalangu do radio modon
studio Kalangu yaadu leydi Niger.